ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመራ ራዲዮ ቴሌቪዥንን ከዳርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አምሳ ሶዶማ በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ሰዲ አተሞተን ወርዶፍቶ ተኬኛ ካንስን ኬሱ ሜሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ኢምቦቲ ጋምፋ አፍሪካ ቲ በከቡአን አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሃመር ኢትዮጵያ ፍጀቡቲ ዳወቹ ከጅራንተው ሚኒስትሪ እማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ቤክሰሴ ጅራ ፓርኪንግ ቢዮልሳ ቦረና ኤርገ ሮግሮቤ አስደንደመታ አከጅሩ ሂማሜ ጅራ ቢዮኒ ገመጥያ ደግርሳፍ ገረ ዩክሬን ይትፉሌ ፈቹን ገጋሰ ቢዮ ተከብሮ ኢባ ኡሜጅ አሜራ ሆከረቀውን ወልቀበቴ ወጋ ከና ደርገጎን ኢበጃ ኦልዱን ገባሰ ሜጅራ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ተከንወል ኢንቱርተን ሰናፌራ አም ገረውዱ ትደበር
አከሞልተኔ ኦርዶቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ወዱ ወንገልገለ ከና ኩኖት አን በፍቃዱ ሞሮዳት ቡልኪን ሰናኖ ኪባ ኢትዮጵያ ጎዲና ሀዲያ አና በዳዋቾ በሃኬ ሰቲ ወጀቶን ሞቱማ ምንዳኒ ሳኒ ጂያ ሰዲፊ ዋኒን ከነም ለፊ ሞርሚታ ሲሱ ኢሳኒቲን ወልከበቴ ነሞኒ አፉርተማ ወሊ ሂዳሞኒ ሳኒ በካሜራ በርሲሶታ አላቲ ወጀቶን ሞቱማ ጂዮተን ሰዲፊ ምንዳነ ከንከፈለም ኔፍ ከንፍቴ ገባስኒኩን ቡልኪን ሰናኖ ወጀቶ ተከፈልቲ ከና ወልከበቴ ሞርሚ ዳጌሲ ሰኑ ኦርዶፉዳኒ አከተርካንፊ ኢራቲ ፉዳጃጅሩ ጅራቶ ተዋብ ፈቹዳኒ ኢብሴራ ኦገናን ቡልቺንሳ ጎደና ሀዲያ ኦቦ አብርሃም መይቻ ጤኛ ከና አከቢኦ የትመኒቲ ቆናን ቡልቶኒ ገቲጣ ሆሊኪ ዳን ፉረዳኒ ዋንዴ ቢሰኒ ሂንከፈልዴፊ ምንዳሁ ጀቶታ ከፈሉን ሂንደንዳአምኔ ቡልቺንሲ ጎደንቻ ጣኦ ከና ቢሮ ፋይናንሲ ናንቻ ይራ ከልቄ ፈትታው ሳቲፊ ዋልቂንሱኒ ዴቪየ ሂንከፈለምኔፊ ቢሮን ፋይናንሲ ናንቻ ምንዳሁ ጀቶታ ሞቱማቲፍ ከፈለሙ ቀቡራ ኩቴ አከከኔፊ ቡልቺንሲ ጎደንቻ ኢብሱ ይሳ ዮናታን ዘብዲዮሲ ገባሴጅራ
ጋምፎ አፍሪካ ተርገማን አዳ ከዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ሃመር ጫምሳ ሶዶሚ ቶኮ ሃንጋ ወጠበጂጃ ትገረጅ ቡቲ ኢትዮጵያ ተመሉፋ ከጅራን ኢብሰሜጅራ ሚኒስትሪን እማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ሰባሴን አምባሳደር ሃመር ጅቡቲ ወልተጂ ነገኝ አፍሪካ ባሃ ከንዋልታ አጀጃ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ፍቀብዱን ቆጳይፍ ገሬ ሆጂ ወሎ ጋምፎ አፍሪካ ቲን ቆጳይረትን ሂርማቱ ኩንስ ረኮምቡደቴፍ ተታፊ ዴቢ ከኑቅ እንደሱ አከሱማስ ሶዳ ባላነገኛ ቆለቹፍታ ሲፈሙቅ እንደሱፍታ ከነመለስ ቆንዳልቶ ተሞቱማ ጅቡቲ ወሊን ወላርጉዳን ወልተይንሰ ቢዮታ ለማኒፍ ኢሞተናኑ ጋምፋ አፍሪካ አከሱማስ በሬሳ ወላና አባታይታ ምሶሞ ሞቱ ሞቶ ግዱገሌሳ ካን ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ወሊን መረቹዳን ሂመናፍ ሶቺ ኢጋድ ይሄኛ ካና ገማገሙ ገራ ኦዱ ታኑ ተናጨኑ ሞ ገሬ ወን ለማን ሱዳን ከሰት ወል ወራና ጅረን ጉዩ ተንደበለታ ሸኒፍ ዱካሰ አቡ አፍ ወሊ ገሉ ሳኒ ጅዳ ከሰት ጃርሱማ ታኒ ከጅረን ሳውዲ አረቢያ ፍ ዩናይትድ ስቴትስ ከለ ሰገልገላ ኢብሰ ወሎዳን ከነኒ ቤክስ ሳኒ ጅር
ወሊገልቴ ዱካሰ አቡ ኢሰዱራኑ ጉቱማቲ ከበጀማ ሂንቱሬ ጉዮ ተን ሸኒፍ አካ ኢትፉፉ ጎቹን ጋርጋርሰና ሞማ ወርን በርባዳኑ ፍጋው ዳፊ ተጃጅል ለወን በርባቺሶ ተአንዴ ቢሰኒ ሱፑዳፍ ዱካሰ ዳቢን ሰዋራ ቀበሰታ ኢረቲ ማርያቹ ዳፊ አከጋርጋሩ ኢብሰወሊ ገልቲቻ ኢላልቺ ሴከነሜ ዋቢፈቹዳን አሶሺየትድ ፕሬስ ካይሮራ ገባሴጅራ ሃልሞ አልቀበቴን ኤርገሎሊቺ ጀልቀበሜ አሲን ሲቪሎኒ ዲብዘዴቲ ፍጃተሚ ጃዱአኒ ካንኩማተማ ለካዋመኑሞ መዳውሳኒ ጋሬን ዶክተሮ ታሱዳኒ ካንኒማ ሲቪሎታ ሆርዶፉ ኢብሴጅራ ወልወራንሲ መጋለ ጉድቸ ቢየቲ ካርቱሚኒ ድሬ ወራናታ ሲሴጅሩኩን ነሞተን ሚሊዮኒ ቶኮፊ ቀብጥ ያፉርታኑ ቄሳኒራ ቡቅሴ ቢየ ኬሳፊ ቢዮተን ኦላቲ አከበቀተን ታሲሱ ይሳ ዳብሌን ገርጋርሰነሞማ ኢብሰኒጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ሳውዲን ካሌሳ ኢብሰዋሎድ አምባሳኒን ጋሬን ጄነራል አልቡራኒ ዳን ሆገናሙ ሀይላ ጥያራ ኢትፉፌ ካንጂሮ የሙተው ጋሬ ወራና ደፊቅ አቀባ እኒ ጄነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎቲን ሆገናሙሞ ነሞተኒ ፊ ቀበኛ ነሞታ ቀበቴ አከጅሩ ቦባአን ማላግኒ ፊ ቀበኝ ዳበተ ገርጋርሰነሞማ ካራለመኒኑ ሳመማ አከጅሩ ኢብሱኒሳኒ በካሜራ Garen dafe kakkaba Hamdan Dagalo tin hogganamu. Hoggana paartii siyaasaa Uumaa jedhamee Sudaan keessatti beekamu kan ta'anii fi araaraaf hojjechaa kan turan Hajji Yesuu fi ajjeesuu isaa ibseera. Darfur Kaabaa fi Kibbaa keessatti lolli taasifamaa jirus sibiilota hedduu miidhaa jiraachuu isaa dhaabbileen mootummoota gamtoomanii ibsaa jiraachuun isaanii gabaasameera.
Yeroo ammaa je'an kololessaatti lammiileen Sudaan miliyoonni tokko ol ta'an biyya isaanii gadhiisanii bahuu danda'u ka jedhe jaarmayaan baqattoota ka tokkummaa mootummoota rakkina naannicha keessatti uumameen wal qabate namootan karaa seeraan ala biyya biraatti daddabarsuuf gurgurtaan meeshaalee waraanaa seeraan alaa babal'achuu akka danda'u akeekkachiisee jira.
Hogganaa UNHCR Filippo Grandi erga daangaa Sudaanii fi Masriin daawwatanii booda ibsa kennaniin ji'oottan jahan dhufan keessatti lammiileen Sudaan 1800 fi lammiileen biyyoottan alaa Sudaan keessa jiraatan 1200 biyyattii gad lakkisanii bahuu akka danda'an ibsaniiru. Amma ammaatti namoonni 1300 fi 1500 biyyoottan ollaatti kan baqatan yommuu ta'u, biyyoottan baqattoota kana simachaa jiran keessaa Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa, Itoophiyaa fi Liibiyaan rakkina nageenyaa mataa isaanii akka qabanii fi rakkoon Sudaan dabalata akka isaanitti ta'e Grandiin ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'an kana ji'oottan jahan dhufaniif gargaaruudhaaf doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 70 gaafachuu isaatii fi amma ammaatti dhibbeentaa tokko qofa argachuu isaa Filippo Grandi ibsaniiru. Magaala daangaa Sudaanii fi Masirii irratti argamu waadii Haliifaa keessa daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoottan hedduun viizaa argachuudhaaf eeggachaa akka jiran kan himan Grandiin erga wal waraansichi jalqabame asii lammiileen Sudaanii 1100 fi 1600 ta'an Masiriin seenuu isaanii akka ibsan gabaasameera.
Baqattoonni Itoophiyaa kanneen mooraa baha Sudaan Umraa Kubaa keessa dahatan eenya? Ibiddi mana hedduu mancaasuu isaatiin isaaniin mudatee jira. Gabra Mikaa'el Gabra Madin baqattoota kana keessaa tokko tokko bilbilaan kan dubbisee jira. Baqattoonni kun xiyyeeffannoo dhabuu isaanii komachaa jiru. Gara oduu taanutti hin naaceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden seera farra wal jaallannaa warreen saala wal fakkaataa qabanii mootummaa Ugaandaa raggaasisee balaaleffatanii jiru.
Seerichi seera qaanessaadha kan jedhan pirezidaanti Baayiden gochichi sarbiinsa mirga namoomaatii fi malaammaltummaa Ugaandaa keessatti adeemaa jiruu fi dabalata haaraadha jedhanii Yuunaayitid Isteets dhiibbaa seerichi kuni walitti dhufeenya biyyoottan lamman qaban irratti fidu madaalaa akka jirtu ibsaniiru. Adabbii du'aa dabalatee tarkaanfiiwwan adda addaa warreen saala wal fakkaataa qabanuu fi wal jaallatanu irratti akka fudhatamu seerri pirezidaanti Ugaandaa Yoweri Museveniitiin mallattaa'e kun addunyaa irratti seerota cimoo ta'an keessaa isa tokko yommuu ta'u biyyoottan lixaa hedduun akka morman taasisee jira. Qoqqoobbiin diinagdees biyyattii irra akka kaa'amu taasisuu danda'a jedhameera. Walquunnamtiin saala walfakkaataa biyyoottan Afrikaa 30 dabalatee Ugaandaa keessatti duraanuu dhorkaa kan ta'e yommuu ta'u seerri amma ba'e garuu hamaa akka ta'e ibsameera. Akka seera kanaatti karaa walquunnamtii kanaatiin HIV dabalatee yoo dhukkuboonni daddarboon nama qabaniiru ta'e adabbiin isaa amma du'aatti kan deemu yommuu ta'u waa'ee walquunnamtii saala walfakkaataa karaa kamiinuu ibsuun amma hidhaa waggaa 20 kan nama adabsiisudha. Seerri Ugaandaa raggaasiste kun seeratumtoota biyyoottan ollaa kan Keeniyaatii fi Taanzaaniyaa jajjabeessuu akka danda'us ibsameera. Ugaandaan waggaatti gargaarsa alaa doolara biiliyoonatti lakkaa'amu kan argattu yommuu ta'u seerri kun warreen gargaarsa laatanuu fi investimentii irratti bobba'anii jiran akka yaada isaanii jijjiiranu taasisuu akka danda'u gabaasameera.
Biyyoonni wal waraansa keessa jiran Raashaa fi Ukireen daggarsa biyyoottan Afrikaa yemmuu hawwachuuf yaalaa jiran kanatti ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov daawwannaa dursee hin eegamne Keeniyaatti taasisanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Ukireen Dimitrii Kuluubaa yemmuu waggaa 60ffaan hundeeffama gamtaa Afrikaa yaadatamaa ture torban darbe keessa Finfinneetti argamuudhaan erga biyyi isaanii Afrikaa wajjiniin walitti dhufeenya qabdu jabeessuu akka barbaaddu ibsanii torban tokko booda Keeniyaa kan daawwatan ministeerri dhimma alaa Raashiyaa kaayyoo daawwannaa isaanii miseensota paarlaamaa Keeniyaatti akka himan ibsameera. Akka ministeri dhimma alaa Raashaa ibsetti daawwannaa laabaroof tumsa daldalaa fi investimentiin gaaffii gargaarsa namoomaatiif aadaa barnootaa fi tumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjiniin jiru dabalatee wanneen biroos mariin irratti taasifameera. Ardii jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii sadii qabdu Afrikaa irraa tumsa argachuudhaa fi laabaroof waggoottan darbe keessa yeroo hedduu kan deddeebi'an yommuu ta'u dhiyeenya kana Afrikaa kan daawwatan ministeri dhimma alaa Yuukireen Dimitrii Kuluba biyyi isaanii Afrikaa keessatti embaasota dabalataa banuudhaa fi fedhii isheen qabdu ibsuun isaanii gabaasameera. Yommuu bara mootummaa Soovyetii jalqabee Afrikaadhaa wajjiniin hidhata kan qabdu Raashaan walgahii Afrikaatiif Raashaa marsaa lammaffaa adoolessa 26 amma 29 bara 2023 magaalaa Seent Peetersburg keessatti taasisuudhaa fi akka karoorfatte gabaasameera.
Yuukireen haleellaa diroonii hedduu magaalaa guddicha Raashaa Mooskoo irratti qixxaata har'aa raawwachuu isheef dirooniiwwan hunduu qolatamuu isaanii ministiriin ittisaa Raashaa ibsee jira.
Xiyyaaronni nammalee yookaan diroonowwan Yuukireen irraa gara Mooskootti duulan kun barbadaa'uu isaanii ministeerri ittisa biyyaa beeksisuusiin kantiibaan magaalaa Mooskoo Sergee Soobiyaaniin haleellaa kanaan namoonni lama madaa'anii isaan keessaa tokko hospitaala galuu mirkaneessaniiru. Haleellaa ganama barii raawwate kanaan jiraattonni naasuun itti dhaga'ame gamoo lama keessa jiraatan caalaan isaanii baqatanii kan ba'an yemmuu ta'u gara booddee garuu mana isaaniitti akka deebi'aniif haleellaa kanaan namni du'e akka hin jirre maddii oduu Rooyters gabaaseera. Haleellaan diroonii Raashaa keessatti raawwatamuu dhiyeenya kana kan dabalaa dhufe yemmuu ta'u jalqaba ji'a kanaa keessa masaraa mootummaa Raashaa irratti haleellaa raawwatame duuba Yuukireen akka jirtu ni yaadama jechuudhaan Niyoork Taayimsi gabaaseera. Odeeffannoon toora teelegiraamii baazaa jedhamuu fi odeeffannoo humnoottan nageenya Raashaa irraa ba'uu fi madda gaarii akka ta'e kan beekamu akka ibsetti dirooniiwwan 25 Mooskoo irratti bobba'anii isaan keessaa 10 qolatamaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Paarkiin biyyoolessaa Booranaa erga roobee as dandamataa akka jiru aangaa'onni paarkichaa dubbatanii jiran. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee daawwachiisaan paarkichaa duraan bineensonni paarkichaa sababa hongeen du'aa akka turan eeree amma margi lalisee bineensota paarkichaa qofaa keessatti argaman lubbuu oolcheeraa jedha. Dargaggoo Jaarsoon ammas paarkichi rakkina bu'uuraalee misoomaa akka qabu himee mootummaaf qaamni inni ilaallatu akka furmaata barbaadu gaafateera. Dhaabbanni bosonaaf bineensa bosona Oromiyaa hanqina bu'uuraa misoomaa kanaaf fala akka dhahaa jiru dubbataa Galmoo Daawwittu Booranarraa gabaasa dabalataa qaba kunoo.
Hongeen Booranaa ganna sadii qabeenya horii fi jiraattota godinichaa qofaa miti kan inni miidhaa irraan geesse. Aspaarkii biyyaalessaa Booranaa keessa kan jiraatan illee bineensota bosonaa hedduu miidheeti jira. Keessumaa hongeen haga jibbitootessa darbee ture kun harree didaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaa keessatti argamti jedhamtu dabalate bineensota hedduu paarkii kana keessa jiraatan galaafatee jira. Amma garuu roobni dhiyeenya kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti roobe bineeyyi paarkii kana keessa jiraatanii fi boqonnaa fideeti jira. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee Saaraa daawwachiisaa paarkii Booranaati.
Lookii isaariiti ammoo bineensota addunyaa kanarra baduuf ta'an kanneen harree Greevii Zebiraa jedhamii paarkii kan keessatti argamti. Waliigalatti paarkii kan keessatti gosa harree lamatu argama. Isaan keessa tokkos Greevii Zebiraa jedhamtu ammoo warra addunyaa irra baduuf jedhaniitiin galmaanii. Sanyiin isin xiqqoo yeroo bonni kun baay'ateetiin roobni kun dhabametti harreen tun harree addunyaa irra baduuf qophooftu waan taateef harree kan baraaruu qabnaanneetiin gar xiyyeeffannaa dhaabbata bosonaa bineensota bosonaa Oromiyaatii fi dhaabbilee nu deeggaraniillee waliin taane harree kan baraaruu fi marga geejjibsiisa turre bisaan boottiidhaan dhiyeessa turre. Akka caarraa ta'ee harreen tun dooteetiin sanyiin isiin dhabaminu yookiin ammoo garmalee dandeenyu. Harree kana waaqee fulaa roobni dhaqqabuun geessinyaatiin harree kan baraaruu dandeenye jirra. Amma eegi waaqee roobee akkuma seet deemneetiin daawwata jirru kun wal horanii gabbatee quufanii jiru ma burraaqu. Sanyiin isii ammaan booda qara caalaa hin baay'attii jenneetiin hin eegna.
Paarkiin Booranaa bara 2005 hundaa'uu kan dubbate dargaggoo Jaarsoon teessumaa erga eegumsi taasifamuu fi jalqabee bineensonni akka saalaa fi kaan paarkicha keessatti mul'achuu jalqabaniiru jedha.
Yeroo bonaa sun yeroo akka murteetiin jettu mukhun kun cape marru kunini goggoge lafte awartaate orindik afgudda wanne nami qabtutti asiddebite bifarkitu fakkatu tursot ga siddetini binensda wachitatu binensulle sababunati bisan barbachas fledu wo gare duwan facani fi binensulle akfoyet nargamani khanargamani ne tokolamani ali bonawanu kusef dawun isanille namatin toltu lafwalini yura kar robni robetin jedu namdu fe dawatu fille lafti cufti grini taate binensulle bayin isani khankar bitinani jirani de tokko debani mulatu fledi la kosi binensosonalle ni walik qabami bayin nawa mulatu fi yero bonasuni da namila dawatu fu ali lafalle namatin tolu
parkin borna parkota dabbanni binensu bosona romia bilchu sadenke satakada amma afroni robe binisota parkicha abqonna tawsi ankinni bura lemi soma garu yaddo da ajeda debela tanjar so yodubatu
road networking parkitan kesso turstoni dufne head be mani fini silakna matolut turstoni makina hambaye milande mundan denjrachu dandau fly duha masala makina ndemtelaltu sabi khara khis tindawna waninjre bay rakisa akasuma sidoni toa toti ofina mo scouting binis persona tunjiratu dunkani dabanne bullamale wani buwarani misomatu mabal state ni ofina mo filasi mani dadda wani ak solari qargal state injettu garu ammatana abata mit motuma EFF jedamuni gawadio dien hanatti solari nu bitame jira alga to scout ofina ofina mo toa toti binis persona gubaraftu mu bitame jira firijina daddanu bitame jira kuna mogaro yisse nemale ful durafi abdinin jesti jennyan
obwarar saragasa ojigegesan labata bosona fi binesa bosona oromia hongen darbe kuni midage isusi bernotas nuf kenera jedu
binesa fi fumano yaw umama kuni debe la kosisa dotin debia enne guddani nu irako walfakkatu kana bodo wanu futae akamitti kara jalpa teenya ta bishan argatani dandamachu dandan kanje duratti amumarra koppi gone inde kamu wannanuti karorsinu miti wayno nge kunu mamane akadasa gouda yeroni kunde beeru futti kara jalpa teen binesoni ko to mitar rangaina akamitti dandamachari ro bunasana ro bomchasana darbu dandawan jeru amumarra ojoje chokka kamu ambaye rabarane
obwararsan gama buurale misomatin hankina jira jeda mebdebio kennanis
uguma ga parkota ara unde se sadan kana misomi sani baye fakor jira gana ba baye ni ujetamu turai gama kuma jette dandi ni buurale misoma parkota kana barbay sukesa sa buura nano dandi kana tya ubna dabata kana jini baye urfa darao abani kungali ofitim bula bosona nam tolche dokani timi somsa jiru ni galiyar gate parko ta kanu mude yani ni musa jiru kanaf ga ka strategy ti woni kabande jiru qamoni adda adda asiratti o irma tanina la even motum mar unanno le dabalate kesuma uji man dandi baye murte sota an isa gurgunda kan etikka nu le legari danu basun danda ma yerobona ili konkoradan so choi turistin so choi karalalu danda nu yuratin karofanna garu sabaye gutta basi gutta barbadu kana daganta motumma jini sa allah yawriti gochu fiali wanni gocha jiru jira
dabble miti motumma tvc bifa park len kunti misoma mijesuf yada di esajira kan jilano buwararsan ammati dabanni miti motumma takka parki borana toji jel kabul lei fomsani egaris bifa makanan hankina jira jedamu gutu dafcharra akna jirani jiran gaba sagale america galmo david sarit parki borana ra
Hoggantoonni biyyoota dhihaa Ukraine weerara Raashaa dura akka dhaabattu gargaaruuf jecha deeggarsa maallaqaaf waraanaa kennanii jiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa muraasni akka jedhanitti gargaarsa biyyoota biroof kanneen akka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof dhaquurratti dhiibbaa uumaa jedhu. Gabaasa Pool Niyoo jaallannee dhiyeessa.
Haadha ijoollee jaha akka taate Gaatoo Firaansiin ji'oota 10 Moraasek jedhamu. Kan namoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti manaaf qe'oo ofiirraa buqqaan keessa qubatan keessa jiraatte sababa haleellaa garee ribxe loltoota M23 jedhamaniin naannoo sana shoror keessaa waan turaniif magaalaa dhaloota ishee kaaleengaa keessaa baqattee baate jireenyi mooraa keessaa akka ulfaataa ta'e yeroo tokko tokkos nyaata kadhachuu akka qabdu dubbatti
I ran away from my village because of the war waged by M23.
Sababa warana gare M23 sadige gesen ganda korra esembe bakka ken kalenga irogan manakot bombi darbatan kanafqanne wanto kulle fudanne mbane homa overkan qabu
mucan ganna kudashani kun maqasa sam akajeda muqofa ipse walitibuinsa nanno sanatti gegge famun manafqe ofi rabuqejira rasasa dukafa me kantasan rukutame amma morase keset walansa oguma bakaksani hoddu erga godame fi boda dandamachajira kliniki yala iddo dagare iddo tisocho ofi kutab aksani soppu hatatta magagge sukun same fi namota biro kunun satatta mabarbadan yala turera korem fanno di makasadar ka dunya yokan icrc magala gudda bulchin sakibu kaba goma tunde fame iddon kun republiki demokratoa kongo gama bahake satargam akkad amni baqatto ta kan tokumma motum mota yokan unhcr jedut ho kariwana mate jecha bati bitote sadarbe yechun kambara kumala maf digdami lama kase namota kuma dibba saddeti kuma sadde tama oltaan biyetti bahake satti manafqe ofira buqaw dirqisi famaniru an linder ittigahatam tujila tikka goma kesa kan korefan no di mad dunyayo taan namonnas jiran gargarsa qama fi mira barbadu jedane
was working with in the field of health particularly in mental health
umman buqayinsa kanan wa midamef dame fayya kesattu fayya samurratto jechajira sababansa sulula yero tokko tokko bay e cimaf mi da heddu wan qabuf
koren fanno di ma kasadar ka dunya icrc namota mora ke sajirani garga sana moma bay e barbachisa kenajira
this all crises have been a challenge I was talking about the number of people displaced
rakoren kun hundi akka qormata nutu ta anijiru wa e bay ena namota qaye sanin rabuqani dubacha jira dandeetti dhaabbata sadarkaa addunyaa kamiiniyyu harka caalaa jira kanaaf waan baay'ee waliin hojjechuu qabna
Linda rakka ibsanitti maallaqni silaa isaan bira dhufuu malu amma gara Ukraineetti akka ergamu kanaaf namoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessa ofiin of gargaaruuf dirqamuu isaanii dubbatan
A lot of financing are going to Ukraine, for example, and to other crises and not coming to DRC because
fakkeenyaaf maallaqni baay'een gara Ukraine deemaa jira kana malees rakkoo Lebrons jiru kanaafuu maallaqni gahaan taane gara Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo dhufaa jira sababiin isaas rakkoo yeroo dheeraa ture waan tureef
rakkoon maallaqaa jiraatus ICRC'n hospitaalota hedduudhaaf deeggarsa kennaa jira kunis kanneen Bethesda Nidoosho goomaa keessa hospitaala waliigalaa beenii hospitaala naannoo Bukaabuu fi sagantaa baqaqsani hodhu Bukaabuu keessa dabalataa jedhaniiru.
Ammoo gara qophii addaarraaf qindeessinitti dabarra waggaa kana keessa hanga ammaatti Yuunaayitid Isteetsi keessatti dargaggoonniif daa'imman 670 ol hookkara qawween wal qabateen ajjeefamaniiru jedha gareen odeeffannoo walitti qabu ka dhuunfaa Gun Violence Archive jedhamu. Washington DC keessa haati ofiif gadamojii waraanaa taate tokko hawaasa waliin ta'uun rakkoo kana furuuf hojjechaa jirti. Kariina Bafraa Zihaatu gabaasee kuno. Joanna Hardy gadamojii waraanaa yoo ta'an haadhaaf dhalattu Washington DC ti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti du'a qawweedhaan wal qabatee dhufu ilaalaa jiraachuu isaaniif bara 2018 garee hookkara qawwee hir'isuuf of kenne kan Guns Down Friday jedhamu qindeessuuf murteessan.
The streets of DC was worse than a war zone and I just truly wanted to create change. It's scary to just
Daandiiwwan DC godina waraanitti geggeessamu caalaa hamaa turan animmoo dhugumatti jijjiirama uumuun barbaade sodaachisaadha. Ijoollee keessan namoota murtaa'an irraa akka fagaatan akka of eeggatan barsiiftu garuu dhukaasa jamaa'oo maal gochuu dandeenya jedhan. Jimaata yeroo mara Hardiin konkolaataa isaaniitiin gara gandeen Waashintan taateewwan qawweedhaan wal qabatan baay'inaan mul'atan keessa deemu.
mala hokkara hir'isuuf attamiin jiraattonni miidhaa jirurra akka fayyan gargaaruuf jecha daa'immaniif maatii waliin wal argu. Gareen kun namoota ajjeechaa dargaggoota of ajjeesuuf kanneen rakkoo fayyaa sammuutiin miidhaman gargaaruuf qabeenyaan akka argamuuf haala mijeessee sagantaallee ni qopheesse. Hardiin akka jedhanitti gareen kun aangawoota magaalattii waliin wantoota biroo irrattis ni hojjeta. Kanneen akka ibsaa daandii, kutaalee naannoo dukkanaan dhuunfataman yaadachuu jedhan.
A neighborhood that we went into, we noticed that shooters were coming behind bushes.
Ganda nuti deemne tokko keessatti namni dhukaasu tokko bosona keessaa to'achi as ba'u argine. Kanaaf ijoollee gaafanne hawaasa keessan keessatti hokkara qawwee dhaabuuf maal gochuu dandeessu jenne. Isaanis waan ta'aa jiru ilaaluu akka dandeenyutti bosona muruu dandeenya jedhan. Kanaaf hiriirree miseensi mana maree gara ganda sanaa dhufanii bosona sana akka muran goone jedhan. Kan umriin waggaa 13 Makaayaa King Brooks fedha ofiin kanneen ba'an keessaa tokko yoo ta'u ofii isaayyuu dhukaasaaf saaxilamuu isaa dubbata.
I was still like real young, so I put up my curtains all in my room. I didn't want nobody going near my window. I didn't want to vacuum my room.
Baay'ee xiqqaan ture. Yeroo hundaa kutaa koo keessa golgaa foddaa koo irraa hin kaasu. Foddaa kootti dhihaachuu nan sodaadha. Kutaa koo qulleessuu hin fedhu. Sababiin isaas meeshaan ittiin lafa qulleessu sagalee guddaa waan qabuuf nan sodaadhan ture.
Kan umriin waggaa 13 Rashaad Beetis waggoota muraasa dura sababa hokkara qawwee irraan kan ka'e hiriyaasaa dhabe. Hardii waliin wal argee dubbachuun koo akkan jajjabaadhu na gargaaree jedhe.
I feel like angry and sad at the same time. If I get emotional, Miss Hardy she'd be right there to talk me out of it.
Yeroo tokkicha aarii fi gaddatu natti dhaga'ame. Yeroon miira keessa seenu Hardiin cinaa koo jirti. Haalan keessa seene keessa natti dubbachuun akkan ba'u gooti.
Ogeeyyiin xiinsammuu daa'imman oduu waa'ee hokkara qawwee dubbisuu yookaan ilaaluun illee fayyaa daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa ka geessisuuf miira namaa jijjiiru hirriba ka jeequ fedhii nyaataa ka dhabsiisuuf rakkoo xiyyeeffannaa fiduu danda'a jedhu. Garuu yeroo baay'ee maatiin mallattoolee kana innaa argan gara rakkoo xiinsammuu cimaaf dhiphina sammuutti akka hin jijjiiramne ittisuu danda'u.
Parents talking to their children about things that happen can be very helpful. You're watching a movie together and
maatiin waa'ee wantoota raawwatamanii ijoollee isaanii wajjin haasa'uun baay'ee isaan gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf otuu fiilmii waliin ilaaltuu dhukaasa raawwatamu argita. Sunis ijoollee kee waliin mari'achuu carraa siif kenna. Maal fakkaata ture? Akkamitti kana to'attaa? Sun anaan na gaddisiisee jira. Ati hoo jechuun waliin mari'achuun gaariidha.
Akka garee odeeffannoo walitti qabu kan dhuunfaa Gun Violence Archive jedhamutti sababa hokkara qawween wal qabateen hanga caamsaa 17 bara 2023 United States keessa ijoolleen 670 ta'an du'aniiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa qabaattan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voa-afaan-oromoo irratti tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voa-afaan-oromoo yoo jettan nu argattu. gulalan saganta kana la modandi producerin keny nugusu tamre ka video nu gulale latera amante akasmas media hawas makat indesit tigist gamme wolin qopi harra kan sinke sumes antu jibe horati qopi borin wolit debina nagat gulal. Thank you.